We are Q Drone Entertainment.
DJ Exploid, holding it down in the mix. Listen up, wannabe DJs. It's the genre bender, DJ Exploid.
We are Q Drone Entertainment. Usiwe mbali nami, my darling, I need you love. Uwe nami, haki ya Mungu nakupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukishawapa wanakwenda. O basi jilegeze, nikubebe mbongoni. Nika nikudekeze, nikutunze kama mboni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabami jo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Wabami jo, basi cheza na mi.
Mojongo waropa imi. Chungu kiuziwa, same mara sabini, uo mzungu sajalewa. Kependa chunga machini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyo makoti, usini jena kibiriti.
Asawe,
benzi likage ukachuki, nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kita ndani, nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani na wikaja kukuchiti. Koba sijile gezi, nikubebe mgongoni. Kita nani nikolezi, kwa mbune wa kingoni. Kisha nibebeleze, irudisha utotoni. Weka mate nitelezi, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitungu. Oh banwecho.
Cheza na mi,
nataka kucheza chura na inga yungu sima. Asa mwongeshe, unacheza. Sauti na tabasamu lako,
DJ
kinachundu miza weza.
Q-Tro Entertainment.
Unapulia chozi nsifute, mapenzi sidhani. Ilichobaki uadui, kununa utamani.
I wanna be your lover and your friend and your owner.
Kwa mawazo silali mama yangu,
sirudi natamani uitaje jina langu makusudi na mimi nina moyo yapita miaka mingi sijakuona na mimi nina moyo mama upate siku moja uje niona na mimi nina moyo yapita miaka mingi sijakuona na mimi nina moyo mama
na po fresh kama cucumber nikwa na dish na kumjesh bila fungwamba kwenda resio ni case Mr. Kubanda ya kijiset sikuwe pesh na ika juu chanda so mtu kila mtu ila ni mtu wa watu mtu shabu kutu na ni mtu mbabu so mtu kabu yu mtu ana utu na love lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu
nikosikia biti tu nkatamani fanyi versi nka mcheki ngosha kanambia simba mbona freshi upesu besi nkandika ni made kesi na sasa ngoma kitani menuka kama kinesi asari young kamba sijeto
explore
enzizo neto domo squeezy at the lips denda fresh baba tifo manite baba nilani nasikia neto baba bluli kuna mambo mitani fresh msuka ukipanda ukate viuno kama vanga kwa biti ya kubanga na inobakwa na muza karanga ukinchukia sikosi hela hivo kwangu sio kesi kunkopea na Cinderella haiwezi kuwa freshi Simba toka mbuga Tandale naona swala wanafosi tuwe sale sale vino vidogo wanataka pensa pepe kale so alitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale
fresh 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 fresh
wambie mjini shule wasitamani yote vimelipiwa kama ukipenda vya bure leta sahani utapakuliwa kipoku kwenye shagari
fresh
kwenda kwa miguu Zanzibar
fresh
wabunge kucheza kamari
fresh
masela kula ganja na askari
fresh
silver fox kama bada boa wandipa naitwa boss na naboka babangida fresh off the boat niko Zanzibar na smeka rafun kwa na kaniba
kaniba
fresh come up here pia mint pia pint pia 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 lift pia please I wish I pia through your police iko weirdness a year na kazuya release
wambie mjini shule wasitamani yote vimelipiwa kama ukipenda vya bure leta sahani utapakuliwa paresa kuokota siso
fresh
kula chapati kwa kijiko
fresh
Rihanna kuimba mdundiko
fresh
Ango magu kwenda disco
fresh Wana hila kuwapa kuchoka jasho pasi na mbio Au hila papa ya kwamba wezi paka chadio Wajweki fresh fresh kabla hii fresh ya jajus Kishish na fanya muslimi saki
Kwanza kabisa thanks to the Lord
To the Lord
Uzuri wakoso waku download
Waku download
Unanishangaza kila siku misicho Mwingine kama we misitaki Wewe ndo fimbo yangu baby Ongeza raha zaidi mami Nikuweke tu kabisa ndani Kwangu wewe ndo burudani Wewe kiboko yangu baby Ongeza utamu zaidi mami Ni wewe tu tu baby Tu wewe I'll give you everything yeah. I'll give you everything I'll give you everything darling I'll give you everything Nitafunga moyo wangu sitoki Funguwa ni kukabidhi wewe Nitakupa muda wangu na noti Chuchu nachotaka we
I'll give you everything
Unarangi ya chocolatey Magnetic Romantic Kizu livyo humble baby So sexy Wanivuta zaidi Kurudi nyumbani late Misitaki Sababu nina wivu moyoni Kiwa mbali Moyoni Wewe ndo fimbo yangu baby Ongeza raha zaidi mami Nikuweke tu kabisa ndani Kwangu wendo burudani Wewe kiboko yangu baby Ongeza utamu zaidi mami Ni wewe tu tu baby Ni wewe I'll give you everything yeah. I'll give you everything I'll give you everything, darling I'll give you everything Nitafunga moyo wangu sitoki Funguwa ni kukabidhi we
I'll give you everything
Nitakupa muda wangu na noti Chuchu nachotaka we
I'll give you everything Fucking like nobody Sucking your whole body
DJ
X Bring bitch playing daddy
Before the night cuddle Lock up the brains
pop bottles, fill their champagne. Cause love is the thing that I have in my
paintings there
for you. African queen that I need and I want every day, it's only you.
Yo, baby, kadaka kona. Mando wa kretu wenye machuma. Au kinga mechi to Maradona.
Tokisha waka and we sing along. Ooh, la, la, la. Yes, we sing along. Ooh, la, la, la.
With the young kings, biggest boss everywhere we go, we run the streets. Never gossiping, I'm only with the big talk. Black bottle, so you know it's time for lift up. Big money, so you know I'm living by the code. Born winner, so you know your boy will never fold. Bel-Air here, Bel-Air there. We gotta have Bel-Air everywhere. Bottles on ice, balling all night. Black Ferrari ball stepping out in all white. No, it's not a secret, meet me at the top. Black bottle boys, we'll never stop.
Gentlemen, you are now rocking with Jutro DJs. It's time to party. To book Jutro Entertainment DJs or purchase our merchandise, call 254-712-026-479. For mixes, bookings, and more, log on to www.djexploit.com.
kutoka mazabe picha twaje twanga kisera poti isa twanga kwakera atacha vya moko.
DJ Exploit, holding it down in the mix.
Unakata,
Vicky Pandas.
Penzi kikosi, uwalifichi. Atofanye nini, hautoboi. Ukiziba moshi, moto haukosi. Penzi kitu gani, yeah. Ila nkikuita unakata.
kanitaki. Nikaogopa mapenzi tu. Tena usinyo na sumu kautoa huwai. Sije mlaumu wala kuwacha zamani. Ukikata noro utajibu nini siku ya kiyama.
Baby, amatama kwangu nishagate ajanyone aje kanyone ajanyo ajanyone aje kanyone ajanyone ajanyone aje kanyone ajanyone ajanyone aje kanyone ajanyone ajanyone Asagizala potanda mima ututi mima ututi mjua ime kuzo ya mama na kuitaji leo zaidi jana na inapotaji leo mama mima iti tina majuta tina majuta mama tena usiku silapi na mbele chika
Once again, it's the man with the master plan. Legendary bird, switch up the game. Either do it for my people, now you do it for fam. BJ the name.
Let's go.
It's the Boomba. Sound check it out. Wajane na wenye nja Madirika kama asa Kwenye giza nita Tokea magetoni Woga nisha kata Another headbang Hitmaker Jaina touch Amani kwa mwanangu Darasa
Too much
Nimsato kama mzazi Tufa na DJ Flash Tunapaga misa Anga za wana Mwana jisaj Tumesha ruka viyuzi Mbali mbali vyatari Tumetoka mbali R&B Thomas Mashari Ndomana tunateka tu hato pidia na kiss Tuchape hata risas Tunatoka katundulisu
Yeah Nimezaliwa kita Na bindo zote za kutengeleza chapa Yeah Nasi wezi zuba Toka geto tumgegoni mina tetea kitaa Mina hoka misa, 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 hoka misa.
It's like on and on and on and like this. Saka vumba, saka mapende lakini peace. Watu wa walali sadali usiji mix yani. Here come the sound of police. Aisha bokasa, na mitikase mwendo kasa. Leo mepata, kesho mekosa ndo wa wasa. Hiko mafans, watoto na marudisha class. Mwana msolo pa ganzi, vito vya plans kwangu duanzi bas. Mgodi unotembea, uloshani na zaga zaga. Toko na vetoka, zipopo, sugo gaga. Roo ya tajiri kama mengi ya ukosaga. Haina shobo dundo, shoboga ni vunje chaga.
Mikomi stand up.
Umoja nguvu yetu, mshika mano na upendo kwa faide wa
tumoro. Moro stand up.
Mdi kasoro bahari na hali ya tiririka. Mili mando hili weza kwa
stand up.
Mwana munduki mchana kope na watu sojuri kana iko wapi ya mani yetu.
Afrika stand up. Nimezaliwa kita, na bino zote za kutengeneza chapa Yeah, na siwezi zuba, toka geto tumbegoni mina tetea kita mina.
To book Jutro Entertainment DJs or purchase our merchandises, call 254-712-0269. We need a
I'm in love with a coco. Kona in white, nigga, please, it's a popo. Coco, when you soko. Coco, coco, kweli, yani, coco, coco, toto. Coco, wangu, sister, nu, wala hanya maku. Mambo ya kina gigi, kucha, chicha, tiba, nu. Coco, kama lady, nu, yuko matawi, achu. Ama kitaga, jigi, ananipa, mimi, tu. Coco, wangu, sister, nu, wala hanya maku. Mambo ya kina gigi, kucha, chicha, tiba, nu. Coco, kama lady, nu, yuko matawi, achu. Ama kitaga, jigi, ananipa, mimi, tu.
We are
Jutro Entertainment.
Ni sawa na sushi ya gazeti, story yetu inaenea. majibu haya fiki maswali, labda najisumbua kuishi ufala ndo sitaki. Kaniletea ngori ukaniacha hoi, unite goi goi, mimi niko kwa mata akista we mama. Kaniletea ngori ukaniacha hoi, unite goi goi, mimi niko kwa mata. Cheka na wazi, hizo wishu za upeti atunge shindwa kupatana. Tumetoka mbali na wewe, unampango gani na wale? Ni shilingi maua, kaletea ngori ukaniacha hoi, unite goi goi, niko kwa mata kisa we mama. Kaletea ngori ukaniacha hoi, unite goi goi, mimi niko kwa mata.
Sister Maria, just a Maria, you cut my liver. kama kinyonga mtoto akitembea.
Maria,
mabitozi wanajigonga wakikumendea.
Maria,
na mbwembwe za kukuomba usije wamegea.
Maria,
utanichanganya ndonga ukija nipotea.
Maria,
karata za kita ndani tije wajitoka. Karanga kisuma jani unipe kopa. Asubuhi kukicha unikande na mugongo, kisha tuposti vipicha tuwachome wenye nyongo.
The things you doing to me, my baby, baby Maria. The things you doing to me, I just want to Maria. Yeah, yeah, jelly. Want to Maria.